14 minutes to 8 kwonomsakazo ukhoze sihlaziya zepolitiki naye ke unhlanhla mtaka oyi political scientist abe umsunguli wengabati group mtaka sekubingelele sikwamukele
abendlovu namandla entsha nasezazi siyabingelela the delta
siyabona la kulona iphephandaba ibahede imbiko yakamuva ngetulo lokusoconga umalema ekuthiwa iyozozisa kakhulu amathamela ngozi ubani ozozuza ngokubulawa kamalema mtaka
hamba siqale sivumelane ukuthi amaphoyisa njengoba esethe ayangenelela kuyofuneke zonke iy'nhlangothi ziyekelele kuwo ukuthi aqhamuke nokuthi yini le ngempela esolwayo nokuthi khona noma yikho yini okwami ukuphawula mxwayise aboshama ngey'gameko ey'njengalezi ukuthi zisuke zihloseni kwenye inkathi kuvamile ukuthi abaholi bamaqembu aboshanga ngey'khathi ey'thize bacasule ngokwenza kwabo nangokukhuluma kwabo bacasule abanye abantu engibabiza ngamathamelangozi loko kuthiwa ngesilungu ama-opportunist babacasule ngale ndlela yokuthi bese laba bantu beba nomuzwa oyingozi wokuthi uma besuse leyo mholi bazokwazi ukwenza izinto ey'ntathu eyokuqala uqeda ngaye yena siqu sakhe ngoba phela umesebulelwe ngekasaba ingxenye yaleyo mzabalazo loyo okwesibili ukuphatha amaqembu abohlanga kudale ukubukana neziqu zamehlo nokunukana phakathi kwamaqembu ohlanga okwesithathu bese kuba isimo lakhona kube nokuxabana phakathi kwey'nhlanga ezweni ngamafuphi ongase manje alimaze umalema abantu bangababheka bathi hayi mhlawumbe ulinyazwe iqembu elithize abalibize nangamagama kanti akunjalo kuqhamuke umuntu nje wesithathu obefuna noma isifiso sakhe bekuwukuthi vese aqhathele amaqembu ngoba yanukana isibone usikhulumeli se-EFF sesiqalile kungakabi nophenyo sathi hhayi abantu abafuna ukulimaza umnumzane umalema abantu be-ANC kungenzeka ukuthi ibona kodwa kungenzeka futhi ukuthi akubona amathamelangozi kazokwazi ukuthi asebenzise leso sigaba sokuthi o vese kabazwani lamaqembu abazwani ezweni kuzokwenzekani-ke uma sekunjani uma sekuxabene i-ANC ne-EFF ngenxa yokulimala komholi we-EFF okuthi lamaqembu awohlanga omabili ngeke asavumelana ngokuba ney'ndaba ey'khuluma ngomhlaba ngoba into emqoka manje ukuthi ngokokuqala nga eminyakeni emithathu i-EFF ne-ANC icishe ikhulume ngazulwini ekuguqulweni komthetho sisekelo ukuze kulungiswe udaba lomhlaba amathamelangozi kayakwazi lokho abe besuka abelimazi oyedwa phakathi kulamaqembu nenhloso yokuthi baxabane ngoba uma sebexabene ngeke basavumelana udaba lomhlaba ngeke lisangene ephalamende kuvunyelwane ngalo iy'nombolo ze-EFF zizobaleka iy'nombolo ze-ANC zizobaleka lokhu akuqali ukwenzeka uma e-Belgium befuna ukuqhatha aboshanga e-DRC babulala uLumumba kodwa isandla kwangazi ukuthi abantu bohlanga uma befuna ukukhatha uMalcolm X noMartin Luther baqala ngoMalcolm X kodwa besebenzisa abantu bakwabo imisakazo yonke yayithi ushawe abantu bakwabo khona kuzoba nempi ezweni uma befuna ukushaya uMartin Luther bamshaya ngoba bethi bafuna kube nokuxabana phakathi kwey'nhlanga uma beshaya uSteve Biko kwaba into efanayo uma beshaya uChris Hani kwaba into efanayo engikushoyo ukuthi abohlanga noma ngabe bayameseka noma bameseka umalema i-ANC ayiqinisekise ukuthi akekho umholi ohlanga elimalayo i-EFF ayiqinisekise ukuthi ayikhulumi izinto ey'zodlalela ezandleni zamathamelangozi ngoba ilokhu abakufunayo bafuna bangazwani uma bengasazwani ngeke basavumelana ngento omqoka asikho isikhathi esimqoka kwabohlanga njengalesi lakhulunywa khona udaba lomhlaba uma ufuna ukuyona-ke le nkulumo yomhlaba kuzofuneka wenze lamaqembu omabili axabane yini-ke indlela ongayenza ukuthi uwenza nukani ukuthi lo ushayelo lowashayelo bese bexabana baye kudaba lomqoka
kuzwakala kahle kakhulu mtaka kuzothi ke umlaleli angakwazi ukuthi azitholele lona iphephandaba ibayede ukuze akwazi ukuthi azifundele kabanzi angene futhi nakuyona iwebsayithi elabohlanga.com www.elabohlanga.com ukuze akwazi ukuthi ayitholele ulwazi oluthethe uthi sibonga kakhulu ukuthi ube nathi ube nosuku neviki elimnandi unhlanhla mtaka oyi-political scientist umsunguli we-Ingabati group isikhathi 9 minutes to 8
Hashtag VMBS Twitter. Umlandelo hamba phambili. Njengokhozi FM.